Masalimo 91 Ndime 5 Uzera 10 Sudaopa Chopeta Sudaopa Chopeta Kapena Mubi Opita Musana Kapena Mubi Opita Musana Sudaopa Chopeta Sudaopa Chopeta Kapena Mubi Opita Musana Kapena Mubi Opita Musana Kapena Mridi Oenda Mzima Kapena Chono Gepo Chakutera Sana Kapena Mliri Oenda Mzima Kapena Chono Gepo Chakutera Sana Pambali Pako Kazagwa Chiwi Pambali Pako Kazagwa Chiwi Ndizi Kwizi Kumi Pazanja lama njalavu Zizi kwi zikumi Pazanja lama njalavu Tuzaopa chopeta chausi Tuzaopa chopeta chausi Kapena mubi opita musana Kapena mubi opita musana Tuzaopa chopeta chausi Tuzaopa chopeta chausi Kapena movie opita musana Kapena movie opita musana Kapena mriri oenda mutima Kapena chiono ngeko chakutera sana Kapena mrili moenda mstima Kapena chuonongi Kaputera sana Pambali pako kazagwa chikwi Pambali pako kazagwa chikwi Zizi kwizi kumi pazanja na majala Zizi kwizi kumi pazanja na majala Pambali pako kazagwa chikwi Sichida 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 kuyandikiza Sichida 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 kuyandikiza Sichida 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 kuyandikiza Sichida 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 kuyandikiza Koma udzapenya ndi mati.